waliwo mwamidi yansangantudde ku balaze wange gyensula nga nsuulisa omutwe nambuuza ekintawusoobwo ngekinkubye ennako omusajja teyabeera mubi nannamusako nange ne mwanukula nambuuza bwe ndaba ensi eno ko nze gireka ensenyiza bumaliriko oye nti bbula lya ssente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikuŋŋaanya ne zibeerawo ensobeero giwewula twayawukanya kimanyi nti nno bbula lya nsimbi erimpeseewese so nnabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana battu era kati kyendeeze be wabeerawo amagezi tekisalire naye omutu ekigumba obya naye bona oba okirabye ojja kunyiiga ze mmanyi okwawulamu ebidibasizubula gyegi n'emirembe gye nnunda manya ekikyamu n'ekiisa ekirungi n'enjoola bona otuga omubwambulago toba kantumbu abaakulemye n'omuzimbi w'ennyumba toya kisima weekusifu teba mu bwenyi bwa nnyumba awako waleetera okuwunya mirembe abato n'abakulu abakyala n'abaami nze basuddewo eggwanga okutuusa lwe mulinko wankyabagabula kiwalumbe kyotukola okutulesa abatabatannayawula nze ndowooza wandirezi n'obatulesangawo nga bambi bakuze bw'obeera mazimu oganye mwe bazadde bannange tukole tuti kavula ebibi omunnange tokkiriza kulekawo na lwabiri sebwogula ennyama ewerako mukyala waafumba abaana bo balye bakwebaze nti munnaffe taata weebala ottugulira akafumito balikomba endagala mugennyini nga wakafa envunyuzi kyakumeketa okkirize nti sikuba nsimbi wabula naye ate ndagula byekakafu gino emiranga gy'owulira olumbe we lubeera lumaze okukuweta tegaba amaziga ga banno nti afudde obeera obalumye kukamala kuba kwoza ku munyezi gweko olufuufuufuufu batunule nga ziraba bawenje byolesa okukulidde waddeyo bali mbunyomero abaana babafaani amumanya mutuweye yeyagaza atunuulira wadde nga babagaggafuge bali mu nsi eno bagoma ate kati ekibi tuleka bato amabujje agatannayabula abeeyita abakungu bazibe babafudde embeera eyo gy'olaba nze bwe nnagitegedde ebintu weebiri n'eŋŋaana okutereka ennyama ngula nkumu ne tulyako nga bunnange bulaba gye buulidagira nga ŋŋenze ekaganga nabwo bulibeera bulaba nti bwe yabangawo twawuuta amasavu abanga olumbe lubbi katiraba twayuya awava obuzibu buno beeba n'abakabi beŋŋambye teri ategeera byandaayo ne bw'olirekawo ezaabu baliddira ettu lya zaabu ne bapakiramu empumbu ne babukwasa bubaaba ebyo eby'omugenzi bye yaleka abakola ebyo byeŋŋambye beebakungu bazira ogenda ensingiweddeko abakabi bannaffe kale mwefudde kyotosuubira kunno omulembe gwa bwamuleka ata abata batannayawula wadde sikigaana atuleekamu abasiru wenda mawogo okiwulira naye singa eriyo gw'otunuulira muleka lyawe yeenyumiriza abaleka emmayiro n'emmayiro agayumba wamu ne faamu zaagate abaana baabwe be bavuga ebyo ebigali eyo bw'osisinkana ngerawo ennimba wa kweji jokola mkunya bibioti wevera ndaba nebolile kebinji kuno wotibibwe ya gaza haba kungu bazive ngabye kuna ngeweba bimisa befura babu kunganya runo runa kuruzi kwa ulila weba we soka tujitaro nye kubaba nene taka yalie kulila limuje mwusi na kenda elanza nevali ndekera unaligula nindi wana nengule mahogole wagazi yembala natezi na yala unogusengwa yeganga kanama iliza kaweza kwa ulila kwenyumiza chenjita kwa joto naraba olumaro kwa vyorumbe uli umatunda wagabanyi wataba kuruba gambie ibye biafa kolumbe chitabwe nazika Je wisoroza biendo ja ebibao komarofa notunulira mabuje kuge bali bako ebikutuyanya zabange mbagulira lwatu ndiwendife byamwe biri babikomie sisubira yomuzira kisakwe nkakasali basesa njogiti ekumba liuno mango ndabako munange njoko kumara bine birala byenkunganya kulibira nyo kubifuna mbozi mukama ngayambye ko bannange ne maruko bakuza kale nubwe mpanga ne muzika ebyamwe biri babikomye nze ndi bakitamu afudde nga munywera tebangayo kujulira mwe kumanga munsonda wenna kweri befungize bamekete olukuttaka kuzala bweruba mufunange ekimiwali siba mungende mungume kube naku eri bebatandise tondo butonde eriotuzi kanaganywe gwagolaba gali kulangize ngumba jenzi yegese kulukusi mbakakasa muwemu okumanya jogedde bitono biti biberere ddala mitima ng'omwajjukiza munnewe abakungu bazibe ekyawa buli omu asigala kweka ebintu ebikalo n'ensimbi ekyemulidde n'enkiraba kyekindeeta amasanyu mujja okwayoya ku luli bwe muli bamunziise naawe awulira bye njogera ne kuba booti weesunga obubbi bwayaze ngesata kebo wano kujisara ngende njiyeko nubwana wange ubutoka lubuta na yaula ubenze subira ubache chitutu yanya ugere vita yambi wevira yaba na njagara munu nyajeba kwesira upavula balizika teri yobitu bie kwese papiri ladalubutu ya bintu majeye change mieze basute wabanji abakungu baziwe ngamba mieze basute wabanji abakungu baziwe ngamba nga mulibabi